tell me something special, girl, today. One by one, make a band of but you make cry. Love is such a game that we lose and gain. Zeza sesa mupika nongezo mukwano. Uli chimuli ye chimuli sa kusaba tovamu. Zene mwefu nembuba na wela batuli na kuchichamu. Obulungi bwonno ye dini zeje njagalo kubamu. Ebedobuzi lya kainduka ebiseera by'okosa n'akamwenyumwenyumwenyu byonna. Ekyekikula kyagamasobonzi kuntunuulira n'olusonyisonyisonyi lukwati. Kusaba tonja nyweza nywera omukwano gwonnina ntoko kipimo kya ttaano. Kusaba tonja nywera nyweza omukwano gwonnina ntoko kipimo kya ttaano. Nkwagala ebisuuka n'ebisembayo, nkwagala ebirijja n'ebiriddeko, nkwagala nnyo bibi by'ebisingayo. Sera bigi zene sunanako sanyali na fasi mu mutima ko nkwagala nnyo bibi by'ebisingayo. Oli mulungi nga obwakatya omukisa omunene ogwange gwe mbala. Amaaso ga gameru bugantunuuliza n'akayindo kabalalako gwe kulina binyonyogera. Kasusuko kalungi kanneewunyisa kakubaganya kandeka nga neebuuza nkyoba watunde wa omuli yatunda balalalala. And then your kisses, I always wanna have them in my wishes. My one and only princess, you're the only missus. Nkwagala ebisuuka n'ebisembayo, nkwagala ebirijja n'ebiriddeko, nkwagala nnyo bibi by'ebisingayo. Biseera bingi zene sunanako sanyali na fasi mu mutima gwo. Nkwagala nnyo bibi by'ebisingayo. Ebedobuzi lya kainduka ebiseera by'okosa n'akamwenyumwenyumwenyu byonna. Ekyekikula kyagamasobonzi kuntunuulira n'olusonyisonyisonyi lukwati. Kusaba tonja nyweza nywera omukwano gwonnina ntoko kipimo kya ttaano. Kusaba tonja nywera nyweza omukwano gwonnina ntoko kipimo kya ttaano. Nkwagala ebisuuka n'ebisembayo,